What's that? Dancing in Friday. Dancing in Friday. Dancing in Friday, the biggest shit. Friday, bigger shit. Dancing in Friday, the biggest shit. Friday, bigger shit. Mtoto pewa pombe, kunywa pombe. Lewa lewa, kunywa pombe. Inama chini, kunywa pombe. Shika rungu, kunywa pombe. Watu wa Gilbis, tupewe pombe. Watu wa Changa, tupewe pombe. Watu wa Konyagi, tupewe pombe. Watu wa Guarana, tupewe pombe. Apanti removers, watu wa Hennessy. Asante, weta asante. Thank you so much, unawezaishia. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa. Dancing in Friday, dancing in Friday, dancing in Friday, to pick a shit up. Friday, pick a shit up. Dancing in Friday, to pick a shit up. Friday, pick a shit up. Toto pewa pombe, kunywa pombe. Lewa lewa, kunywa pombe. Inama chini, kunywa pombe.
Kila mtu apige story yake ya pombe. Ala.
Mimi nikilewa mimi uona niko London. Akiwa lie, si mimi napenda pombe.
Mimi nikilewa na kuanga dunia yangu. Naona Raila ni babangu.
Sister na we.
Pombe ni pe.
Sister na we.
Pombe ni pe. Na hata zikishika sikwangi lose.
Asante, weta asante. Thank you so much, unaweza ishia.
Watu wa Gilbis, tupewe pombe. Watu wa Changa, tupewe pombe. Watu wa Konyagi, tupewe pombe. Watu wa Guarana, tupewe pombe. Apanti removers, watu wa Hennessy.
Asante, weta asante. Thank you so much, unaweza ishia. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa. Kwa mabega, kwa matako, kwa katumbo, chapa chupa.
Dancing in Friday, dancing in Friday, dancing in Friday to pick a shit up. Friday, pick a shit up. Dancing in Friday to pick a shit up. Friday, pick a shit up.
Nika mimi wasimu.
Umelewa. Yudi pombe. Kivoni babako. Hata wewe unawatumia vibaya. Umekula pesa yao, umekunywa pombe yao. Kumilia bwana.